Wakati wanaulizana nane tayongoza new school, minongoza team za maniga kama buku. Wengine wanazuga tu kutafuta umaarufu, na kukwetu vyuma vimekaza maradufu. Bebe zinachinjwa kama kuku, na zinaga shida street na uli street luku. Niggas wanadhani tunasema wanajishuku, kesho tunawona kwenye skendo za utupu. Hamna cha kusema zaidi, I need this shit more. Nataka zaidi jana, zaidi juzi, mwaka jana, mwaka juzi. Mwana flana nikimbizana na dough. They say wajaniona nkiperform, nilikuwa na suka bombs. Every sombe tukikutana kwa show, na mi ndo naenda represent home. Nishali fine zone, yamini I'm putting my money on.
Nasikia radio na TV ziki play ngoma zangu, hundo muda wangu so utanisikia radio na. Leading new school, why not? Yono mefakisha hii safari, now jump off the boat. Speed zaidi ya Usain Bolt, na watch on a complain nyingi kama dereva wa Bolt. Mtani wana recognize the best, ulingoni na walio inspire. Afu mchezo nenda freshi, mina money tua tukitengeneza cash. Kwa ngoma mbazo tuliwaimbia tuma XC 9 grams kwenye bush jet. Naandika maumivu yote kwenye ngoma zangu, concentrate. Yondo namna kupunguza pain, mana kwa kuongea ego yangu inaninyima ku explain. But first you better hate but pay respect. Student wezi test and no debate. God made a golden plate. Watu sonipenda hawajui matumizi ya hate. Last king of 90s babe.